It's a run, then, run again.
It's a bubbly vibe.
Again and again, and again. Oh, singa mukamu awulira okusaba kwange. Nasumulula masoko, akasobola okulaba mu mutima munda. Wandirabye kye ndi, sikyalina kye ndowooza mu bwongo wange. Okujjako gwe baby wekka, ebirowoozo n'obwongo byonna wabiwamba. Nga saka gundeeze, nzenna sikyasobola kusaba tempe wanyinyi. Sweta watutera bafa. Nze sikyalina mirembe, sikyalina mirembe no gye ndi. Ebyange watutte, buli kimu otutte baby. Kusaba mpayo ka chance, tutuule wamu,
tutunule mu nsonga zange.
Mpayo ka time, tukyogereko,
olabe bwe nkola.
Mpayo ka chance, tutuule wamu,
tutunule mu nsonga zange.
Mpayo ka time, tukyogereko,
olabe bwe nkola.
Your love, I need to baby, I miss you whenever you go. I got your love, I need to baby, I miss you whenever you fall. Mukwano wotali, mutima gunuma n'obwongo bufreezing. Baby, wetaga nnyo, ne wabula we second nkumisinga. Omutima wagutwala, obwongo wabuwamba, ndowooza omu. Rihanna my baby, ewekyo kumakya, emisana n'olwegulo nkulowooza. Zaba mumba mutinga, setaga mu mutima nasigaza omwoyo gwe. Saba mpayo ka chance, tutuule wamu,
otunule mu nsonga zange.
Mpayo ka time, tukyogereko,
olabe bwe nkola.
Mpayo ka chance, tutuule wamu,
otunule mu nsonga zange.
Mpayo ka time, tukyogereko,
olabe bwe nkola.
Nga saka gundeze, nzenna sobola kusaba tempe wanyinyi. Sweta watutera bafa. I got your love, I need you baby, I miss you whenever you go. I got your love, I need you baby, I miss you whenever you fall.